I'm introducing myself, Junior Mat System. Amen.
Don't be if you got me wet.
Don't waste your time.
Don't be if you got me wet.
Start record. Tough gang, baby.
Ni mvugu yobo yeye kwa ni ugarutse ni yankuba mu miyaga itungura abacecetse ntibyari byoroshye nta nubizi muri mwe ibyamatika umusigeho mwabagabo mwe uyu muzika niyo nawureka ntibizatuma ntandika ninywera lika hatana hatana tumenyere ihangana nta na kimwe ntakora gusa jenda zikana hasi heza narahaciye byose ndabibona sindi umwana umuto ni Kristo mi brad ndabizera abatwanga sindi cyabakanga usabwe nzakora sindi nyabaringa wafite nk'umuginga umutima ndi muganga ni nayo mpamvu ugomba kumpa kuri ayo mafaranga wambare Versace nanyishyiremo Gucci koreshe Mercedes nanjye ntware Rolls Royce
ubanza iyo njya nuko nabanje kumenya iyo navuye Kono jutumba Go be if you call me wet Go be if you call me wet
Don't waste your time Go with me If you get me well Hands in the air If you feel me Don't waste your time Just follow me You know what I mean Ladies and gentlemen
Ganumpa bifugisha Ngo rap ni yabarara Ngo ni babahungu b'inyamirambo banze gukora Njye mvuka igikondo nkorera NY Leba kuri konte turayinga ingana Mu ntera agahinda yo mudushyira hasi Mbona ko hari mwibagiwe yuko turi ku isi Shaka shaka kaje impande n'impande Ujye ubaho uko ushaka gusa twese turataha Uzatangira wanga bizarangira umunga Uzangarukira kuri ubu sinkeneye inkunga Wasize mu gishanga na nabo umugwiza atunga Uba amafaranga yanjye arabarwa n'abahanga Duhurire Lagos ku gitondo Paris nzajya ngenda ngaruka i Rwanda menye neza turi ku isi
ubanza iyo njya nuko nabanje kumenya iyo navuye niba utarabyumva tuzuza wumbwira nzi ko ntacyo utumva
Senje naba homeboys Ni na Tough Gang QP hamwe na good guys Tugenda dutanga ama peace hose kuma niggas Duha kuba babaye twibuka n'ama hustlers See how we chilling, dancing and dealing See how famine is talking to Karin Tuzakina natwe when you see niggas are clubbing Dukorere ya chain we know you gonna be with us See me in the newspapers Watch me on the TV screens Don't ask me why am I doing this
Ubanza iyo njya nuko nabanje kumenya iyo navuye Niba utarabyumva tuzuza wumbwira nzi ko ntacyo utumva